nsonze twambuze konga ndowoza obulamu bwange nawe gwe muntu kwenesigama ng'ebintu by'ensi bikalu bye bambi nemwekyo tonekanya oli wa kisa nnyo njagala ontegeera nnyo onyanguyiza obulamu olinga ettaala omulisize era nkimanyi bwe nkuleke kiddako kwekwekona saagala kulwawo okukwetegereza mmaze kati kiri ku gwe tuse kimu bambi gampisemu we wakirizo luberera ntio kufa kwe kulitwa ula ntio linemeza momu kwano kwo mubugagana watali gwe nosubizo butandeka ebibyo ebyo bulamu byona no bimpanti tugabane wakirizo kwere sanga balala nange nkugamba jensi dala ke funde